done. Dun, dun, dun.
Somebody, telling me why you're falling for me. Chagala to be calling from head to toe. Taga kumu kwa nunga kutza butu.
Hey, mfuna msuja. Obula mfuna msuja. Baby, yangu wakinda. Obula unjualamu msuja.
Mangitagen, yapi bangitagen. Mangitagen, yapi bangitagen.
Mangitagen, yapi bangitagen.
Mangitagen, yapi bangitagen.
Oh, a shabada.
Shabado, natandike misomoje ulida wakaima kustoreza bashabadi mbuba beda batukula
katinyo somo la mwane. I told you African made waita kone Japan emoto kalambogini chiku isa sweetheart. Ashabada
ashanana ashanana
ashabada
shabade shabade
ashabada
ashanana unyidida
ashabada
shabade shabade de.
www.mp3ugandanmusic.com